singa love kusoma katabu soma munende kawo buli kwenga biro omutima gwangira vayo zayoza ono gwena wo mutima yagugana yagala bintu bya bei anywe myazi champagne nairo yasigana yo ya vodka
love kankunyumiza omuwala nanchinga musanga kalangala kuchizinga ulwa mtu sewaka nanjoga ngasiba ku TV mbuye tafumba ebintu bya love binemye okutegeera ukusanga nafumba kizibu tebaterera
singa love kusoma katabu soma munende kawo buli kwenga biro omutima gwange avayo zayoza
love is money don't touch anybody if you got no money ukumanya bayusayuza bakuwosome papula bazikulamu
zeno mbakubye vasi naye atuno yandaga tachi yaja na basi ewake wange tudde ku basi womutima n'oguwa beni katela mugisomera dani okusangana fumba kizibu tebaterera singa love kusoma katabu soma munende kawo buli kwenga biro omutima gwange avayo zayoza
love is money don't touch anybody if you got no money ukumanya bayuzayuza bakuwosome papula bazikulamu obwesigwa mu love waddawa omuntu akulumya nga waseka supidi akuvuga jinja kampala jinja kampala yandaga vibe kale nasima omutima yagumenya nkaba ndyeno nkaba love is money don't touch anybody if you got no money ukumanya bayuzayuza bakuwosome papula bazikulamu